kulankun ohaayi ogon iswadaarsi wanaka eeddan wada taladowka daneyaalka korantada baydaba ya walibalanku xadalaay korantada magalada baydaba sadilan hor marilaay si yonku faydiisa dalayan bulshada magalada gaara haan dadka reedan dijiwka lansubi ekanol kamamka kielan duleetka magalada baydaba kulanku usadda afrigu domiya digmada baydaba ya walibaku qaybgalay shirkado daneyaanku qaybgaadawka hor marinta korantada iyo qaybo shir dubange bulshada Abdullahi Ali Watin gudoomiyaha degmada Baydhabo oo warbaahinta la hadlay iyo waliba uu faafayeen ku bi ujeedka la kulahay kulanka iyo muhiimadda uu saameeyay bulshada ka nool magaalada Baydhabo
meesha qofna yahay magaalada Baydhabo shirkaas oo aqbeeb galay hay'adaha oo arrimaha maybuu korontada ka shaqeeyo oo shirkada meesha ka dhahay in la aqbeeb gal qof shakhsi ahaan iyo aalad maybuu fogaarge artist kusabsanayd ma aytay in maran korontada magaalada Baydhabo ay ba korontada may buu la saxa oo korontada may buu ka fariin si may ba magaalada may boolan gali fadi gaar ahaan dadka midba barkayaash in may ba korontada may buu nafsi si hal fadan iyo deegaanka may ba barwaaqan kasto oo may rayso hada qorshooyin may boolo qosubi oo safay lambaran gaar lan qorsheey dibdeen qosub may buu yaan may ba korontada qolaate farsaam may buu haye hal fadi magaalada alxamdulillah shirka may buu ha safalan ka dhamaaday insha Allah may rajaynaa insha Allah Baydhabo may buu daftiinay may buu wada nuras oo may rayso oo hiigsaas may buu dinka baa may buu baahida korontada oo may ba magaalada ka jirto qolanka soo shakhsi kasto magaalada ku nool in uu sahal may buu korontada may buu ka filin oo soo shaqeeyo soo kor ganacsiga kooda kor idis ka maamulo kor in uu sahal insha Allah may buu haya qoshaa dinay waan insha Allah may rajaynaa may buu in korontada may buu badan insha Allah oo doona waan vision ka may buu dowladda hoosleeta arimaha may buu korontada iyo biyo insha Allah wal badan may buu dhaxal galay oo mustaqbalka dadka may buu xadir nool iyo han dhala doona may buu anfac doona insha Allah lagu soo bidoona insha Allah marka insha Allah may rajaynaa insha Allah in arintan may buu guul insha Allah ilaani ka dhamaayo waan shirkaan may buu guulaha ka dhamaaday insha Allah dadka reebaro min ka bishaaray in may rayse arintan may buu korontada insha Allah may failas dhaki ayda ma assalaamu alaykum warahmatullahi
kulan kun yaqibuun waliba ku qaado doona sadii bulshadan hala lahayeen koronto tayaysan oo qiimo jaban leh